Foreign Service Institute, Nyanja Basic Course, Unit 53, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Ah, Bambo, ndimafuna kupita kumsika. Ah, Bambo, ndimafuna kupita kumsika. Oh, mufuna kupita kumsika. Oh, mufuna kupita kumsika. Eh, Bambo. Eh, Bambo. Mukudzi wako kuchipatala. Mukudzi wako kuchipatala. Mupite chonchi mpaka mukafika kuchipatala. Pamene paja. Mupite chonchi mpaka mukafika pachipatala. Pamene paja. Mupite chonchi mpaka mukafika pachipatala. Pamene paja. Mupite chonchi mpaka mukafika pachipatala. Pamene paja. Mukafikapo mutenge njira yopita kumudi. 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 Mungotsata njira yokhayo 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 yopita kumudi. Ndipo mukakhote kumanzere. Ndipo mukakhote kumanzere. Mukapita kumanzere kuja mudzaona chinyumba chachikulu kwambiri. 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 chinyumba cha chikulu cho ndiwo msika. Chinyumba cha chikulu cho ndiwo msika. Chinyumba cha chikulu cho ndiwo msika. Chinyumba cha chikulu cho ndiwo msika.
Dialogue for fluency.
Ah, bambo. Ndimafuna kupita kumsika. Oh, mufuna kupita kumsika. Eh, bambo. Mukudziwako kuchipatala. Muende chonchi mpaka mukafika pachipatala pamene paja. Mukafikapo mutenge njira yopita kumudi. Mungotsata njira yokhayo yopita kumudi. Ndipo mukakhote kumanzere. Mukapita kumanzere kuja, mudzaona chinyumba chachikuru kwambiri. Chinyumba chachikuru cho ndiwo msika.
Exercise 53A1. Goal. To use concords with car only, alone.
Chintu. Munaona zintu zingati. Ndinaona chintu chimodzi choka. Chintu. Munaona zintu zingati. Ndinaona chintu chimodzi choka. Zintu. Munaona zintu zingati. Ndinaona zintu ziwiri zoka. Basi. Munaona mabasi angati. Ndinaona basi limozi loka. Mabasi. Munaona mabasi angati. Ndinaona mabasi awiri oka. Gari moto. Munaona magari moto angati. Ndinaona gari moto limozi loka. Magari moto. Munaona magari moto angati. Ninaona magari moto awili oka. Nyale. Munaona nyale zingati. Ninaona nyale imozi yoka. Nyale. Munaona nyale zingati. Ninaona nyale ziwiri zoka. Anthu. Munaona anthu angati. Ninaona anthu awili woka. Munthu. Munaona anthu angati. Ninaona munthu mmodzi yekha. Mpando. Munaona mipando ingati. Ninaona mpando umodzi wokha. Mipando. Munaona mipando ingati. Ninaona mipando iwiri yoka. Milato. Munaona milato ingati. Ninaona milato iwiri yoka. Mlato. Munaona milato ingati. Ninaona mlato umodzi oka.
Exercise 53. A. 2. Goal. Use of the personal prefixes with the stem ka.
Ine. Ndani amene adzatsagana nanu. Ndidzapita ndekha. Ine. Ndani amene adzatsagana nanu. Ndidzapita ndekha. Ife. Ndani amene adzatsagana nanu. Ndidzapita tokha. Iye. Ndani amene adzatsagana naye. Adzapita yekha. Iwo. Ndani amene adzapita nawo. Adzapita okha. Inu. ndana mene azatsagana nafe. Muzapita noka.
Exercise 53 D1. Goal: accuracy in use of concords with ndi o.
Msika. Chinyumba cha chikulu cho ndiwo msika. Msika. Chinyumba cha chikulu cho ndiwo msika. Sukulu. Chinyumba cha chikulu cho ndiyo sukulu. Sitolo. Chinyumba cha chikulu cho ndiyo sitolo. Kipatala. Chinyumba cha chikulu cho ndicho chipatala. Station ya njanje. Chinyumba cha chikulu cho ndiyo station ya njanje.
Exercise 53 D2. Goal: use of ndi forms in miscellaneous short sentences.
Munthu wa mtaliyo ndiye anarithandiza. Munthu wa mtaliyo ndiye anatithandiza. Buku la ling'ono ndilo labwino. Buku la ling'ono ndilo labwino. Chinyanja ndicho chiyankhulo cha chikulu cha ku Malawi. Chinyanja ndicho chiyankhulo cha chikulu cha ku Malawi. Kupanga misewu ndiyo ntchito yanga. Kupanga misewu ndiyo ntchito yanga. Kupunzira ziyankhulo zambiri ndicho chovuta. Kupunzira ziyankhulo zambiri ndicho chovuta.
Exercise 53 10 1. Goal: recombination of familiar material in short sequences of conversationally related sentences.
Zikomo bambo. Ndimafuna kupita kumsika. Kumsika uti. Kuli misika iwiri kuno. Inde kuli wa ukuru ndi wa ung'ono.
Section 2.
Mukudziwako kumsika. Uli mkati mwa tauni. Uli pafupi ndi chipatala. Inde bambo ulipo.
End of Unit 53.